madaxweyni hore mareynka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay qabtay isu soo bax meel furan ka dhaca ilaa markii axaddii hore uu la kulmay isku daydil isagoon wax caddayna soo bandhigin ayaa Trump uu ku eedeeyay Joe Biden iyo Kamala Harris in sida ay u hadlayaan ay arrimaha sabab u yihiin. Hadal lagu daabacay websiteka Aqalka Cad ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris ay ku sheegtay inuu aad u dhibay isku dayga dil iyadoo intaasi ku dartay inay dhaleecaynayso gacanka hadalka siyaasadda ku salaysan. Xubnaha aqalka wakiilada ee labada xisbi ka socda ayaa dhowaan meel mariyay hindisa sharciyad amraya in la kordhiyo maalgelinta ciidanka ilaalada gaarka ah iyadoo dhammaan mudanayaashii joogay ay taageereen. ciidanka ilaalada madaxda ayaa dhowaan qirtay inay ku guuldaraysteen ilaalada Trump ee isku daygii dil ee koowaad ee gobolka Pennsylvania xilligaasoo xabadii ay dhegta ka dhaawacday. Hadda waxaa la sameeyey koox howleed baadhaysa isku daygii dil ee Trump iyo waxaa ka dambeeya mawjadahan rabshadaha siyaasadda ku salaysan iyadoo mudanayaasha guddigan hormoodka u ahay ay xaddii shalay hadleen. Waxaa jira waxay nagu dhacay dhaqankeenii waxaa si weyn u saameeyey arrintan. Hadalku waa hadal labada dhinac mar walba waxbay sheegayaan dib baad u gocotaa marka ayaa tidhaahdaa war sidaas ulama jeedin. Sidaas ayaa loo qaatay loona arkay marka waa inaad ka taxadirtaa waxaad odhanaysid iyo sidaad u odhanaysid. Mudane Jason Crow oo dimuqraadiya ayaa isna arrintaasi ka hadlay.
There's something has happened to us. Our culture has been greatly affected by this. Rhetoric is rhetoric. Both sides say things.
Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya in dood adag aad yeelato maalmaha doorashooyinka, taasoo ah waxa ay tahay inaad samayso iyo inaad dhaleecayso gacanka hadalka siyaasadeed oo aad sheegtay in arrintaasi ayna meel ku lahayn bulshada Mareykanka dhexdeeda. Xisbiga doonta ahawe waa inaanu qofna sharciga gacantiisa ku fulin oo aanu gacanka hadalku kicin. dhinaca kale Donald Trump ayaa sii wada sheegashadiisa la xiriirta in soo galootiga dalka Haiti ee ku sugan Springfield, Ohio ay cunaan xayawaanada ay dadku rabaayadaystaan. sheegashadaasi waxaa diiday guddoomiyaha gobolka iyo meyarka magaalada Springfield oo labaduba jamhuuriya. inkastoo arrintan Trump ayna sheegasho dhaafsisnayn, haddana arrintaasi waxay dhib u keentay bulshada reer Haiti oo iyagu handadaad la kulma. waa kan mid ka mid a dadka bulshada.
Since we are Haitian, when news like that is published in the media, it scares.
Madam aan reer Haiti nahay, markii war sidan oo kale warbaahinta lagu faafiyo uu na cabsi gelinayaa, nolol wanaagsan uun baan annagu halkan ka doonaynaa. waa kan qof kale oo isna bulshada Haiti ka soo jeeda. nin baa igu soo jeedsaday oo igu yidhi, nacaskaaga reer Haiti, kadibna midi ayuu igu qabtay. iyadoo xilliyadii dambe lagu baaqayay in hoos loo dhigo hadallada kulkulul, haddana labada olole si xun bay isku weeraraan. waa kan tartamaha jamhuuriga Donald Trump. haddii Kamala Harris dib loo soo doorto, riyadii Maraykanka si abadi ah ayay u dilaysaa. wax qabad uma laha xilka madaxtinimo, laakiin ma doonayo inaan ku qallafsanaado, ma qaban karayso xilka madaxtinimo. waa kan isna Tim Walz, tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. waxaa jira dad u tartamaya xilka guddoomiye gobol ee xisbiga jamhuuriga oo ku faanaya inay naasiin yihiin, yaynaan iska dhigin inuu farqi u dhexeeyo kuwaas iyo kuwa xilka madaxtinimo u tartamaya. xilligan la joogo waxaa gobollada qaar ka jira in dadku ay sii codayn karaan ka hor doorashada madaxtinimo ee 5-ta bisha Noveembar.